Aline.
Shambwira umuntu wagufatiriye kuri anniversary yawe kabisa.
Nzakwereka Aline. Harya ni imyaka icumi mumaranye?
Imyaka icumi.
Mana.
Aline sha ibiro ngo koresha. Uzambwira ahantu bivuga ni ukuri. Byose. Musaza wanjye ari yagiye mu mujyi mu gitondo ikigoryi gusa ari wa uri ikigoryi nawe ni ikigoryi waramuroze
Ntako
twabasuye tukababura.
Bravo. Neza. Ah, bite jata.
Nibyo se. Icyo nakubwira cyo ni kimwe. Urahitamo bibiri. Uhitemo ucibwe mu muryango usigare wenyine. Uhitemo wirukane ishyano. Uza n'umugore ubyara. Cyangwa se. Urasigara wenyine. Nta kindi. Nako nkubwiye. Ubitekereze.
Ibintu bavuga nibyo. Ibibazo byo muri urugo ni wowe ubigiyemo nkari nta wundi. Ushobora ute kuba umaze imyaka cumi angahe nta mwana dufite mu rugo rumeze rutya. Genda kubwiza ukuri aha nzahava cyangwa wowe uhave.
Shubura na jo nikaba basumutima wawe naho watakambiri mana nikasana ho itakwitayeho kubako ukumbana jo kichikumariye urababaye shuti wasubiza masi uvuye Nikule kambini habichane Watacheleza aujie Nikagukomeleza umutima Yaumara Ware babandi uko babayeho Kosuki hebanshuti Ijunyura mobiruhije shuti Gitoya nibihoraho nibiga tumme uteshuka ngureke imana mani dahemuka jizera yasesera nje kwisobole nawe nawe bihendi jo biru nishe Sesera na jaya ni sanga ori tinda Na bori zahera jizena Aga hinda kaburi musi Mbibereho igoye chane Mungu susu kuwe na mose Nese na babandi muja musengana Ariko Mubihe njibjo wibuke yuko Hari shuti nya shuti Ila kuzi kwa kunduka nguka Ok kwicara ku gitanda cyawe ubitsumutwe mu biganza urira cyane rwose ushavuye ayindi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima jutegereza Yesu ibyo nyuramo biruhije nshuti n'iki gihe gitoya nibihoraho nibigatume uteshuka ngureke imana mani dahemuka jizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera ryizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera ryizera nubwo isezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera ryizera.